Bonjour. LG, the African princess.
Kama jenereta, moyo wangu na ndunda unanipeta. Mwenzako unaogopa, naogopa. Mimi naserereka, yani kwenye tope naserereka. Jamvi na mkeka, kwako nimeweka. Baby natamani, ifungwe moyo uone.
Chica.